Abdullah Hassan dunya kile atomba ka haramadinya hakew kolosili chake da ka barakela Somali ani suran jamana ka tabulu kalfalindu mina yela selike ka fo kuna funisra udofe.
Many people including foreigners have been trapped in Khartoum and in other cities.
Ko binkera dunanka suran jamana la krenkrenya la munu be barakela uka jamana ani suran jamana chela la ne ube wele ko diplomatu anya me ka foko binkera nazarla kile atomba ka lasgidi mimbe suran jamana la kan ankla la tukunin ka mefene ko dankarla la meriki jamana ka konwa diplomatique la akafola aye wele bla kelekela fanfla nu bela jelema ku kasra bla kelenye bulawnye ani munu be ka ngadementa ka lasi mo ko liluma ni watina akachani mo kemenani ni mwanja teuye faso jama kulu kemefla ani bioro jate be munu chela fagara ni keleni sinfe kaban aye afara kanka fo ko mo basa bani keme golon fula nyona de jogina fitne minde sina furuba sororasi ani sororasi ba manchi kulu ne ube wele ko RSF chela la sinfe hasan ye ayira fene ka fo ko furakeli yoro usra datura faso jama kulu unye ani fene awako binkera kenya barakelau ani laptan sodo fene ka
to have access to humanitarian aid